Alale, alale. Mk Makitu. Eyo T-Shawn.
Wah, wah.
Yeah, Zambian music is on our job.
Yeah, man.
You know we do this.
A bad man collaboration again.
Ah, mama. Chikundi na pesa elo ichicheve ni permanent. Ni permanent. Ah, mama. Na mule tanisi bamu samu konda nili confident. Nili confident. Come see my baby.
My baby.
My baby. Mama, come see my darling.
My darling.
Ali Banjapa. Come see my baby.
My baby.
My baby. Mama, come see my darling.
Amama mukamuona muzazi ba wachini kango kona
bebe.
Amama mukamuona muzagweza misozi ni zona
bebe.
Sali monga wajani naleta uyuwebe mami ndeketa
notipule
osobela naleka olongombe 20 tipeleka
mama
dota ini lo zambani woman original
notikwati
najita ini ro mushimbene wono
noti animal.
She's amazing, a blessing, this girl in my life, she's the best thing, elevating, motivating. No tizi jabuzi, I was dating.
Ah, mama.
Ah, mama.
Chikundi na pesa elo ichicheve ni permanent. Ni permanent. Ah, mama. Na muleta nisi bamu zamu konda nili confident. Nili confident. Come see my baby.
My baby.
My baby.
My
mama, come see my darling.
My darling.
Ali Banjapa. Come see my baby.
My baby.
My baby.
Na pesa mbambo yanga finally.
Finally.
Hello my enemy. Babanja bajama my enemy.
My enemy.
My banakateka. Baby ndiwe banakateka. Chizungu suma cheka. Check you only body suma seka. Now look up my eyes and tell me what you see. Baby what do you see? Nambo sanduka moko moko. Moko moko. But please don't set me free. Ipe mpanikali pila lobola no refund.
No refund.
Baby no refund. Wani tatula po. Wani tantula po, babushimbe.
Ah, mama.
Chikundi na pesa elo ichicheve ni permanent. Ni permanent.
Ah, mama.
Na muleta nisi bamu zamu konda nili confident.
Nili confident. Come see my baby.
My baby.
My baby.
My
mama, come see my darling.
Yeah,
my darling. Ali Banjapa.
Come see
my baby.
My baby.
My baby, mama, come see my darling.
Yeah.
My darling, Ali Banja.
Ni ya pongozi, kani na miletela pongozi. Amama, uyuwebe nolosi, sitisi ya natinkala pamozi.
Ito.
Chali ya kusukulu, batifuti nentambi fulu fulu.
Iwe.
Tamule fwawe shikulu, apa mufuile feni mweba na kulu. Amama tibwanja, pomu pongozi wanu alipanja. Kumusia ine na tigigo, tewe ni naimba ati gugo. Kengia magelo wona baula, batu yue na muchine shambo na po. We ushimbe shala. Lekano mbatu shane ko.
Ah,
mama.
Chikundi na pesa elo ichicheve ni permanent. Ni permanent.
Ah, mama.
Na muleta nisi bamu zamu konda nili confident.
Nili confident. Come see my baby.
My baby.
My baby.
My
mama, come see my darling.
My darling.
Ali Banjapa. Come see my baby.
My baby.
My baby.
International.